mama na kumpa moyo. Nishachoka maumivu sasa kwako miloyo. Na kuahidi mpenzi sikuachi soro. Ona, takupenda jana leo mpaka tumboro. Baby, ulichonipa jana leo rudia shika pale pale. Napenda ukijiongeza rudia. Oh my baby, ukirudi reverse kanyaga gia pale pale. Nikikushika baby,
aibu aibu vipacho vyako baby, aibu 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 nikikushika baby, aibu 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 vipacho vyako baby, aibu 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 nikikushika baby, aibu.
Je t'aime de amor maipo, I need your number, I need your number, I need your number. Ndagukunda chane, kanibiraze ibishimyo. Nagutegereje ibi ebishi kukubona, ona. Baby, ulichonipa jana na leo ongeza shika pale pale. Love the way you do me, my baby. You take me off, I love it. Ulijoni vajana na leo wangeza shika pale pale. I love the way you do, my baby.